Democratic Alliance masipaleng wa Ngedwane e batla hore ka pelenyana mmuso wa province o kene mahareng hore masipala yenwa a lokise dibaka tsa setjhaba. Makhanselara a DA Tinus Blegnoot and Elias Smit le mopalamente wa Freistata mona wa DA Ntate David Maseu ba ile ba ilo hlahloba maemo a library le dikantoro tsa lefapha lena la temo. Bobedi baka tsena di maemong a mabe haholo a bontshang ho sa hlokomelwe. Jwang bohudile pente di a foforeya le dikgitiri tsena tse metsi tse kgakele tsa metsi a pula ena di lokolohile. Baahi ebile se le bona ba itukisetsang kapa ba seyang jwang mono dibaditsheng tseno. Democratic Alliance e tla etsa hore ka pelenyana e hantele hore ditokiso di etswe le hore tlhokomelo ya thepa ena e etsuwe molemong wa hore baahi ba mono ba bene le ditsha tsa setjhaba tse maemong a matle.